Yeah, when? You know, sleazy. Buy me the streaming game. So, no scores, my boomer. Senza izinto ezizawutyakadulisa abantu ke ngoku mfundini ndixelela wena. Ewena! Bafuna ntoni phaa egolini? Basibizile simenyiwe mfundini bathi kuthina sizikhuphe zonke siziphetheko. Ewena ndithi he, ewena! He, bafuna ntoni? Iza jara iza ngoku. Ewena he, osi he, iva he, bafuna ntoni egoli goli he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Wena subalabala he, zuzimangaza ngoku he, suratharatha ewena he, zuzimangaza wena he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka ela. Wena ndithe kuwe subalabala mfundini, ndiza kukhupha ngoku. Xa ifuna uthetha mbeke ndipha kwipodium. Ewena he, bafuna ntoni egoli goli he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Wena subalabala he, zuzimangaza ngoku he, suratharatha ewe he, zuzimangaza wena.
Bathi senza njani ke ngoku, bafuna ama-solution, bafuna ukuyenza straight, ay, bafuna ama-perfection. Ay, bathi bayihlabahlaba bayigwaza nge-injection. Bafuna sibahlanganise, bafuna ama-connection. Bathi bafunani ke ngoku, bafuna mananana, bafuna mananana, bafuna mananana, bafunani ke ngoku, bafuna mananana, bafuna mananana, bafuna mananana. Bathi bacelani ke ngoku, bacela mananana, bacela mananana, bacela mananana. Bacela nge ngoku, bacela mananana, bacela mananana, bacela mananana. Ay, hey. You optimist. Khawufone uSleazy apha, umbamba ucingweni elayinini, sibanike into yabo. Before nje basitshela umnqulo. Asizokuzwa ngabantu ke ngoku, sobanika izinanana zabo nezi-connections. Webhuda. Yebhuda. Oza ma. Hey.
Bafuna ntoni egoli goli he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Wena subalabala he, zuzimangaza ngoku
baba
he, suratharatha wena he, zuzimangaza wena.
Bathi senza njani ke ngoku, bafuna ama-solution, bafuna ukuyenza straight, bafuna ama-perfection. Bathi bayihlabahlaba bayigwaza nge-injection. Bafuna sibahlanganise, bafuna ama-connection. Bathi bafunani ke ngoku, bafuna mananana, bafuna mananana, bafuna mananana, bafunani ke ngoku, bafuna mananana, bafuna mananana, bafuna mananana. Bathi bacelani ke ngoku, bacela mananana, bacela mananana, bacela mananana. Bathi bacelani ke ngoku, bacela mananana, bacela mananana, bacela mananana.
Bafuna ntoni phaa egolini? Basibizile simenyiwe mfundini bathi kuthina sizikhuphe zonke siziphetheko. Ewena ndithi he, ewena he, bafuna ntoni? Iza jara iza ngoku. Ewena he, osi he, iva he, bafuna ntoni egoli goli he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Wena subalabala he, zuzimangaza ngoku he, suratharatha ewena he, zuzimangaza wena he.